so ein intimes Mann. Hey, 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 Samtouane, hey, Samtouane, Mande Tuyane, Sasne Tuwa, hey, Zakyala, hey, Zakyala, hey, Zakyala. Kuyile lokhophesho amagama lokhophesho amabhazi ngikhilazi indoda kwingoma ngokuchophelela amangwana ngizoqokelela amadlami ngizoqobelela ulwazi dami flow into engiphana ngayo nginokuchophelela amadami uyadlala kezakudala zaphethe ushaka nqambiso singawuphethe umphako siyempini mambethe isilwane ungasibona ngaphethe usanda phakama zakhe edulana singakuzumi yende siqonda phambili singawubheka umhlane thina entabeni sasela amadolofiya umuntu omdala kuphekisa amakhowa wena ithola udolonqeni uzothuphile mangethi kuwe sasithomela imjobo siphile noma sekunokudoktha endaweni sasiphila ngexolo stile bheka sikhula sasigeza sichophele emfuleni iy'nkinga zonke zibika umsamo kungeke ukukhala emathuleni lo mfana ungamsukeli unokungabe ungamphuleli ngiyazikhumbula ezakudala ngiyazibuza ukuthabela sekuyeni esamzubane esamzubane nandendluyane
Dalizalukwazi zayixoxa iy'nganekwane zamzukwane esikoleni sisafunda uma sihambisana singabe egcekeni idlozi liseduze njengomakhelwane inkomo emadlelweni sihlekiswa incegela kathekwane sisi sigcwele iy'nkobe sidle sijike ngayizona gogo uhlale senzela amahe unomehlushwa amadolo umalume wayeshaya insizwa iqalo kwembongolo thina sasiqhathwa sasilwa sinaxabana silale ehlathini zoshawa ekhaya inkomo ayiphelelanga sidlela kubesenowodwa ngeke asuthi ongaphanganga ziningi intombi emfuleni uba inhlekiso ongagqonywanga ezakudala sisasoma ngoba intombi zayihlolwa sasidlala namajiji emalawi kwakungabalulekile ukuthi insizwa inamalini sasibatha umlilo noma isitofu saparafini idliwe imbuya nguthi kodwa sigcwele mfisi bayasakini
Hey, Samtouane, 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 hey, Samtouane